in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Seko anitongo ade kenedo farafina foli. Ani mu minyoko soro keneka adenye anabani make mojibo damini. Ne jamukanye aubena jideka jija jamukanye akana fuwako. Sabula nimi talike on jambi jideka.
Farafina foli lamɛnnikɛlaw an ka foli b'aw ye nin wagati nin na farafina foli kɛnɛ o sigira ni an ko a ma Music Time in Bambara kabi Washington DC an bɛ studio wɔɔrɔnan kɔnɔna la aw tulo bɛ aw denkɛ n'aw balimakɛ Modibo Danbele kabi Washington DC walasa an balimaw an bɛ sɔrɔ nin wagati nin na an ka site kan o www.voabambara.com n'i bɛ bamako an bɛ sɔrɔ fiɲɛ tulukala 102.2 kan 102 FM Gao 106.1 FM fiɲɛ tulukala 106 ani tomi 1 Tombouctou 90.3 ani o fiɲɛ tulukala 90 ani tomi 3 Ouagadougou an bɛ sɔrɔ 102.4 FM ka o fiɲɛ tulukala 102 ani tomi 4 Abidjan an bɛ sɔrɔ 99 FM ka ni o fiɲɛ tulukala 90 ani 90 Walasa an balimaw an bɛ sɔrɔ fana an ka fiɲɛ sira ka ni o www.bambara.com aw yɛrɛ y'a faamuya aw ka jɛmukan a sigira ni kene kene muna amba yeseka siku ni donko ko nyanamaya odela amana soro yoro fenfela he aina re amba fa au danse kene kono nala bi amena kuma munika bi amena kuma hakila muka oye kunu muso yakum be chugudi bi abe chugudi sininta be naga chugudi nuno mise ka kolonso ka franyonka ya saka sika monifia ka glan chugudi uko fe fene amena hakila jigi fene ke anga dofola ni do kwa mako histoire ni oye kunu ta oye bi ambeso na se Egypte mara o konna la ambalmake Abdul Salam maiga ale bambolo ani ambalmomso nene satru batili nunu de anga invité amina wole blam odo fene ma munu minu dado baron konna na fene bi fuga dado la bisika wole like 202 219 31 40 amana soro yoro fene fela wala sambalma wu awere ya famia jemukanyi konna la amina foli duma fene di auma ka anglikan ko yule meko ke bamanankan wu fene bina di auma tukuni antena nije ni kumacha mawere ambe kene sigini wakati nina ka kene di ambalma ke sambaga yugo maalika foli sinkura abofamuma ko Fantanya song from M-A-L-I Mali let's go lega
Yaman Sambaga Ramzik Production
Thank you.
Ambalmo alibi ni wakati na farafina foli ya vese na uklube mudibu dambele kabi Washington DC. Anga fulibe join wakati na anga fulibe anga fans club mwobe ni unyamogo Jacob Jabate kabi Bamako. President amba fima big up. Anga fulibe join fene ambe balamusa kita anga fulibe le. Ambe Musa Alpha Traore l'enfant de Senu ambi fene fu Umar Isaka anga fulibe. Ambe join fene fu nikofe ambe ganyi kamara ali anga fulibe le. Ale sanu fukala ya musi gilendo Bamako. Sheka mala tunkara alifeneka uliga joga bon sekuni donkola ambafo nubema big up lasa ambalma u anga biyenvite feneni we ambalma mso nene satru bachili anga folibaye let's go segera kana kene kono ni watini na farafina foli bese na au klube mudibo damlela kabi Washington DC États-Unis jamana konna la au so walimbe wadla America emissiona mbalmake mbalmamso imana soro yoro fefla anga foli biye anga foli be join watini na ambe barujalofo alebe studio yele otigido kati ani lafia bugu ambafo kosebe kosebe wala sa mbalmamo ambafo yana au danse kene konna la mbalmamso nene satru bachili nene ika kene
Baa
ko bitugudi
ko kai
jaran ko sebe nene anga bi babu amena kuma muso yaka kununta bi anisini ta bi seka glantuga amna e me yana anga temelo kuma bi seka fana nene re join
nene na satru bachili malien ni de bamako e baraka ni mala
Ujara yuko sebe nene anga fulibia. Nene nafura ku musuwea ere koroe mundi.
Nye, sije bile bile waire.
Basite.
Musuwea konora dunu.
Mm-hmm. Ok, anklo bila nene.
Itaro mina kuma ere damne nyeromi.
Wae, me musoya na fora ko musoya bi amsega korod mendi musoya ma ambalma ke balamsa keta ale fene na na sankene ko na mina fene nyinga ni babu ina ambe aka to nyini ka fe Abdul Salam amasega ale soro folo meni a soro ale ni dadu baro ko na la me na fora musoya munidu
non sea ko ba do pati so se de vere poje muto amu ko anga fo Foye de repose mchoka. Dengo, den la doni. Kuma kagela mwa. Dengsara mna adam na chuko mna.
Ote basiye. Ambe segi kana ambalma ke balamsa ke tafene mani alifene dadu kumala. Balamsa anga fulibie, balamsa mwomu ntado ale anga fans club prezant. Koroi ambi anga ton fene konna la balamsa bibi na ne nyinga ko musoya ko barobe bi musoya kununta ibsega isemola to guri yasaga bitani sininta glam soa ere koro ere ka jati minela balamsa kita iglobana
fu finali jara en kosobe e ni ko komanda do musoya la folo musoya ere ni folo adama de ya babu tebenen no ken folo mina oye musoya yi manifu ma se ga chaya dinya konna la kan ko nzo ni konna oye musoya yi ka dusri ka gwasi du konna la ka dudu ni ke kelini ka ambe fra nyonka oye musoya yi e adama de ya ere ga se ga chari ka mauke kelini kama uwa farafara nyunga kafuku katsabora nyuroi na katsabora nyuroi na uye mzuhai tonko itseka jamusro ni ba